wanasema babu, bibi na mchomba wanasalimia. Na stories za mpenzi wangu wa zamani ukanimwagia. Ukasema benja brada, kijijini nimekwisha kimbia. Nimekuja mjini kaka, sasa kazi utanitafutia. Nikasema poa brada, nyumbani kwangu kaingia. Tukaishi wote kaka, mpaka miezi sita imepita. Ila bado my friendi, sielewi kitu gani unachotaka. Kama kazi umeshapata, shukrani ya punda mateke brada. Nauliza why, nauliza why. My friendi, mbona huna shukurani wewe? Tabia za umbea, mimi sipendi. Unanisengenya sengenya sana. Nauliza why, my friendi, mbona huna shukurani wewe? Tabia za umbea, mimi sipendi. Chafu kwa watu unaongea, mpaka majirani zangu wa karibu wanazomea. Nilidhania ni rafiki wa ukweli, nikakukaribisha kwa mikono miwili. Kumbe nimemkaribisha panya, anauma huku anapuliza. Anacheka anaongea nami, kumbe ana plani kali za kunimaliza. Remember,
I'm on the beach behind you.
Remember,
I'm like the hand that feeds you.
Remember,
the hands and prayers, yeah, we need you.
Remember,
don't need any betrayal, we mislead you.
Naona unanisa kama sakama kwa maneno, kiasi hata cha kutaka kuniua meno. Yani ni kuandikia mate kungali na wino, njo tuonge my friend. Cheo chao.